wasobole byange okubeerwa kwange tata kuli mukwe munda
nali musanga maso gange eri mukama kubanga yamanye byama
Yesu wange kabaka nali musango mwami wange eri kwe Yesu tata kwamanye byange okubeerwa kwange okuvedda kuva gy'oliweka